Alphic International Kipia.
Enesala yange mukama njitumye mbele muanguzi ngasabira mwaka guno
kube mwangu
nsabira familia yange yona mukama tatatu obukumi mpaka nyakasirani obutanumba kumirimu jange musale no mpaka nyane chendwa de obutanumba nabantu bage neboli batatonyize nyo tonamula nobukambwe ombiri no moyo gwange byonna tata bibyo mbisera byokunyolwa tumvangamu mwendi banga kaba jangu nsirise guno mwaka
mwaka guno
sawa kupe mere muwangu zibulichimu uliche wampa chochi nzijanga po wahula nyongera ngako
kabaka wange
sawa kupe mere muwangu zibulichimu uliche wampa chochi nzijanga po wahula nyongera ngako wongezi.
Alphic International.
Ekubo lya balabe bange libe kizikiza era n'obuseerezi olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpono kuswala ndi kwebaliza mu kibiina kinene ayi mukama ndi kutendereza abantu abangi nsaba omwaka gw'obulamu ne ssente omutali maziga wadde nayo kujaganya ebisirani ebyobubenje byonna bibugule gye mpita mukama
sawakupe mere muwanguzi buli kimu buli kye wampa chochi nzijangako wahula nyongera ngako
wongezi kabaka wange
sawakupe mere muwanguzi buli kimu uliche wampa chochi nzijanga ko wabula nyongera ngako wongezi
ayi mukama katonda wange tatu mwaka guno ngutadde mikono jo oguntambulize bulungi kube gwa mirembe myerere ayi tata mpa obulamu n'abantu bange ompeeremu emikisa buli kizibu kyonna ekyandize kinwanire ayi kitange kuba amanyi gonna gwogalina
omwaka guno
sawakupe mere muwanguzi buli kimu buli kye wampa chochi nzijangako wahula nyongera ngako wongezi
kabaka wange
sawakupe mere muwanguzi buli kimu uliche wampa chochi nzijanga ko wabula nyongera ngako wongezi.
www.mp3ugandanmusic.com